that the world has 10 years to address climate change.
Science has never been clearer, and we have equal amount of time to actually fix the natural loss, because the loss of natural living resources like fish stocks, seafood, and climate change, they are both interconnected.
Lambertini adds that aggressively addressing climate-related issues is needed, as some governments turn to short-term solutions to rising energy costs that might sidetrack efforts to address the climate crisis. Steve Miller, VOA News.
The death toll from a human trafficking incident in which migrants suffered and died under extreme Texas heat while locked inside a truck rose to 50 Tuesday. San Antonio Police Chief William McManus said at least 46 people were found dead at the scene late Monday after a city worker heard a cry for help from the truck left abandoned on a San Antonio back road. Among the survivors taken to local hospitals, doctors say Tuesday four others have since died. Authorities say the migrants were left inside the sweltering tractor trailer where there were no signs of water, no visible working air conditioning, or even ventilation. Hospital workers said the survivors were hot to the touch. It was one of the most deadly recent incidents of human smuggling along the U.S.-Mexico border. From his Twitter account Tuesday, Mexican Foreign Minister Marcelo Ebrard said 22 of the victims were Mexican, 7 Guatemalan, and 2 Honduran. There was no information on the nationality of the other 19. The U.S. Immigration and Customs Enforcement Agency said its Homeland Security Investigations Division was conducting a criminal investigation into an alleged human smuggling event in coordination with local police. A $325 million superyacht seized by the United States from a sanctioned Russian oligarch arrived in San Diego in Southern California.
dhammaan diyaaradaha ayaa maray dacalka aagga difaaca cirka ee Taiwan ee galbeedka magaalada dekedda leh ee Kaohsiung. Ugu dambeyntiina, rag hubaysan ayaa maanta waqooyi galbeed ee dalka Pakistan ku dilay 3 qof oo ka shaqaynayay tallaalka dabaysha, iyagoo sidoo kalena dhaawacay qof kale. Waxaana dalkaasi ay ku soo beegmaysaa dhacdadani xilli waajahaya faafitaanka cusub oo xanuunkaasi dabaysha. Mas-uuliyiinta ayaa saaka subaxnimadii sheegay ammaan ilaahda mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa saaka subaxnimadii sheegay in toogashadu ay dhacday xilli ay xaafad-xaafada dadkaasi ay tallaalka uga bixinayeen waqooyiga Waziristan, waa degmo nugul oo ku taala xuduudda ay la wadaagaan Afghanistan. Waxaana arrintaasi keentay inay dhintaan howlwadeennadii caafimaad iyo weliba mid ka mid a iyo weliba laba booliis oo ilaalinaya kooxdan tallaalka bixinayay. Xanuunka dabaysha ayaa dalkan Pakistan sanadkan ku naafeeyey 7 caruur ah, iyadoo tiradaasina tiradii ugu badnayd ee guud ahaanba dunida, iyadoo dhammaan kiisaskaasi waddankaasi laga helay Waziristan. Waxaana sidaasi lagu sheegay barnaamijka ciribtirka xanuunkan dabaysha ee heer qaran ee waddankaasi. Dhegaystayaal, warkii duniduna waa dhegayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiid wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay inaanay sanadkan shacabkeedu ka qaybgalaynin gudashada waajibaadka xajka kadib markii, sida ay sheegeen, dowladda Soomaaliya ay sortaagtay saamigii Soomaaliland ay lahayd. Waxaana sidaasi sheegay wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliland. Wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in shacabkeedu sanadkani ka qayb galeen gudashada waajibaadka xashka kadib markii bay yidhaahdeen dowladda Soomaaliya ay soo faragelisay arrimaha xashka, gaar ahaana tiradii ama saamigii Soomaaliland xujaajteedu xaqa u lahaayeen. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland, Sheekh Cabdirasaaq Albani.
waxaanu halkan la socodsiinaynaa shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan iyo dhammaan dunida muslimka oo ay ugu horeyso boqortooyada Sacuudi Arabiya in shacabka reer Soomaaliland muddadii Soomaaliland jirtayba ay kala kulameen xajka iyo cumrada gudashadeeda dhibaatooyin kala duwan oo si toos ah iyo si dadbanba ay ula bareedheen xukuumadihii kala duwanaa ee ka dambeeyey ee kala dambeeyey ee Soomaaliya iyaga oo carqaladeeyey oo ishortaagay in shacabka reer Soomaaliland helaan tiradii xujeeda ee ay xaq u lahaayeen oo ay maamuli lahayd wasaaradda diinta iyo waqaafta ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna isla markaa ku tallaabsadeen arrimo dhowra oo keentay in dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee tiradoodu gaadhsiisan tahay 4 milyan iyo dheeraadka ay ka baaqdaan inay sannadkan ka qayb galaan gudashada rugniga shanaad diinta Islaamka ee ah xajka. Waxaa hore muddaba dowladda Soomaaliya ku dadaalaysay in la dhimo tirada xujeeda ka xajeysa shacabka reer Soomaaliland, waxaana arrintaa markhaati cad u ah inaan ilaa saacaddan oo aan warkan shaacinayno qof qura oo xaaji ah oo fiisa xaj ah oo wasaaradda diinta waqafta ka soo gaaray dowladda Sacuudi Arabiya aanay jirinin, tiradii Soomaaliland lahaydna xukuumadda Soomaaliya ku takrifashay oo ay u qaybiyeen dad ganacsata ah oo suuqa Muqdisho ku dhex iibinaya.
Dhanka kale, wasiirku waxa uu soo saaray go'aamo isagoona fariin u diray dowladda boqortooyada Sacuudiga.
Haddaba dowladda Soomaaliland iyo shacabkeeda oo isku duuban waxay go'aansadeen, oo aan halkan ku cadaynaynaa, kow, in dadkayaga iyo shacabkayaga sannadkan aanay xajii doonin duruufaha aan soo sheegnay awgeed; laba, waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa takrifalka iyo siyaasadeynta ee dowladda Soomaaliya kula kacday arrimaha xajka; saddex, waxaanu mar labaad baaq u diraynaa dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dunida muslimkaba in ay si degdega arrintan u soo farageliyaan, maadaama 4 milyan iyo dheeraad qof oo reer Soomaaliland ahi dadkii ka xajiyi lahaa maanta layska hortaagay arrimo siyaasadeed.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Sagal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusinaya inaanu isku daynay inaan la xiriirno wasiirka wasaaradda waqafta ee Soomaaliya, Cumar Cali Roble, balse aanu ka jawaabeyna telefoonkii aanu u dirnay. Marka ugu horeysa aanu helnana waanu idiin soo gudbin doonaa. Xeryaha qaxuntiga ee dhadhaaba waxaa toddobaadkan ku sugana wafdi ka socda hay-adda qaxuntiga UNHCR. Waa ay ka mid yihiin ergeyga gaarka ee UNHCR u qaabilsan qaxuntiga Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afey iyo weliba wakiilka cusub ee hay-adda UNHCR ee dalka Kenya, Caroline Van Baren. Waxaana ay kulamo la qaateen bulshada qaxuntiga. Waa ay ka mid yihiin qaxuntiga dhowaan yimi xeryaha dhadhaab. Waraysi uu siiyey wariyaha v o a xeryaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi Yogol ayaa ambaasadoor Maxamed Cabdi Afey uu kaga hadlay cunto yaraanta ka jirta qaxuntigii ugu dambeeyey ee soo gaadhay iyo weliba xuquuqda ay ku yeelanayaan Kenya. Waraysigana waxa uu dhacay sidan.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan aanay nagu heliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative ee UNHCR waddankan Kenya, Caroline Van Buren, annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeero aan ku imaano oon xaaladooda la soconno, maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo mujtamacan halka ku nool aan soo booqana, iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo olola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa. Marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan muddo badan kadib haddana ku soo laabanay xarooyinkan dhadhaab ku yaala.
Waxaad kulan la qaadateen guddiga xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida qaxootiga cusub ee dhowaan imaaday xarooyinka, kuwii Soomaaliya intay aadan dib ugu soo laabtay, marka maxay idinka soo baxay kulankan aad la qaadateen?
Horta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin, xaalad aad iyo aad u baahan si degdeg looga jawaabo, ilaa iyo in ka badan 35,000 oo shaqsiyaad ah ayaa ku soo laabtay oo qaarkoodna ka soo barakacay abaaraha keeneen, qaarna horaan halkan ka tegay oo dib ugu soo laabtay, oo muddo badanna carooyinka ku dhex noolaa iyagoona la diiwaangelinin. Marka taas waxay keentay marka inay hoyga ay ku xumaato, inay raashiinka ay aad iyo aad ugu qaadashada ayna u suurtagelin, inay fasilaadka laga bixinayo xarooyinka aynan fursad u helin inay ka faa'iidaystaan. Marka taasi dowladda Kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay. Haddana waxaan ku guuleysanay calaa aqal in loo bilaabo wax layidhaha profiling, masana dib loo diiwaangeliya. Inta aan dowladda Kenya kala hadlayna si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa, si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen. Waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noqday inay nolosha qaxootiga ay ku nool yihiin iska sii adkaanayso, khasuusan maaragtaye dhinaca becsharada, iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan kasoo dhameeyey oo weli xarooyinka jooga, iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo. Marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday. Waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadna si arrimahaasi qaxootiga hortaagan markaa loo gudbi lahaa.
Waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, haddii ay tahay raashinka, biyaha iyo caafimaadka. Marka ka UN H R ahaan arrimahan maxaa idinkala gudboon?
Arrimahaas runtii waa la soconaa, waana ka xunnahay. Waxaad ogtahay UN H R dhaqaalihii ka heli jiray beesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa, iyadoo ugu weyn tahay tallaabadii dowladda Kenya ee qaaday oo ay ku shaacisay inay xarooyinka la xiraayo. Beesha caalamka dad fara hay-ada fara badan oo caawin lahaa ayaa runtii arrintaas arrintan la alligeed yani hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen. Marka waxay nagu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogta la yeelana arrintaasna. Hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan ka gudubnay, maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay maraysay oo arrimaha qaxootiga ka hadlaya, iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday laga laabtay, oon jecelnahay marka in loo bedela xarumooyin mise degaamayn dadkay ku noolaadaan iyagii iyo dadka halka ku martigeliyaba. Marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan, laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalihii sidii loo heli lahaa iyo nolosha wixii kaabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan.
Tan kale, qaxootigan cusub ee la kulanteen, dhibaatada ugu badan ee uga soo barakaceen maxay tahay gudaha Soomaaliya, haddii ay tahay kuwii horaan ka laabtay xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaaday xerooyinkan? Waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay kasoo barakaceen sida gobolka Jubbada dhexoo kale inay Al-Shabaab gacanta ku hayaan. Marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib u soo laabtaan?
Horta arrimaha ugu weyn ee u cuskadeen waxaa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan, iyo iyagoo runtii duruufooyinka Soomaaliya ka jira marka hore fududaystay markay tegayeen, oo markay halka tageenna ay arkeen inay arrimihii ku adag yihiin, mase iskoolaad la-aan ka jirta, mase nolosha caadigeed wixii ku maareen lahay ay dhib ku tahay, iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliya ku barakaceen, laakiin in haddana xuduudka Kenya usoo gudbay oo xarooyinka qaxootiga imaaday oo iyagoo runtii waxba haysanin, xoolihiina ka dhamaadeen, halkaana noola raba inay ku abuurtaan, islamarkaasna ee UN H R iyo hay-adaha kale halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan, laakiin ay u baahan tahay in dhaqaalo loo helo oo si arrimahaas lagu maareyn lahay. Marka nabadgelya iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen, in arrintaasi aad u culustay.
Waxaad ka dhawaajisay in dowladda Kenya ay ka laabatay go-aanka xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaas isdhexgal loo sameeyo, sidoo kalena xerooyinka la dagaameeyo. Marka arrintaasi door intee la-eg baa ka UN HCR ay ka qaadatay?
Walahi dooradka ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arrintaasi, annagaa ka hor imaanay inay qaxootiga si toosa loo xiro, annagaa ka dood ka soo jeedinay inay dowladda Kenya arrintaas ay ka laabato, annagaa runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadaadiso dowladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degna inay si degdeg loo xiri kara. Waana uga mahadcelinaa runtii doodii farada badneed oon qaadanay 5 sano kadib, in hawshaas aanu ku guuleysanay, haddana aan degaameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna. Qaxootigan waxaan ugu bishaaraynaynaa inayn xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dowladda Kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xira laga laabtay, islamarkaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqayna si noolo dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa, dadka halkan ku nool ay ola noolaan lahaayeen, magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiin loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa. Marka aad iyo aad arrintaasi dowladda Kenya uga mahadcelinaynaa.
Wagaag dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa ambaasador Maxamed Cabdi Afey, ergeyga gaarka ah ee UN H R ee qaxootiga Geeska Afrika. Waxaan u warramayey wariyahayaga xeryaha si dhadhaab nooga soo warrama Axmed Nuur Maxamed Cabdilaahi Yogol. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Haarun Macruuf.
safarka dheer ee Soomaaliya ugu jirta soo saarista shidaalka waxaa hadhayay dhaliilo loo jeedinayo heshiisyadii asxaaxeen mas-uuliyiinta gacanta ku soo haysay qaabka loo maaraynayo soo saarista khayraadka ama sida loo qaybsanayo. Waxaa si weyn loo dhaliilay heshiiskii wasiirka ka sii degaya xilka wasaaradda batroolka iyo macdanta biyaha Cabdirashiid Maxamed Axmed uu 7 xirmo ugu saxeexay shirkadda Coastline Explorations 15 bishii Febraayo ee sanadkan. Faahfaahinta heshiiskaasi iyo fikradaha laga kala qabay waxaan uga hadalay qaybihii hore ee taxanaha safarka soo saarista shidaalka iyo caqabadaha haysta. Toddobaadkan waxaan barnaamijka galka baarista ku eegaynaa heshiis aan wax badan la falanqaynin faa'iidadiisa iyo dhaliishiisa oo bishii Juun 2018 ay wada saxeexdeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Waa heshiiska loogu magac daray heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga khayraadka dabiiciga ah ee dalka oo sidoo kale loo yaqaano heshiiskii Baydhabo. Heshiiskaasi waxaa nuxurkiisu ahaa in si dheeli tiran oo cadaalad ah loo qaybsado khayraadka dalka iyo sidii loogu maamuli lahaa qaab daah furan. Qodobada heshiiska waxaa ka mid ahaa in dakhliga shidaalka iyo macdanta loo qaybsado sidan: in shidaalka laga soo saaro badda dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadato 50%, maamul goboleedka laga soo saarana uu qaato 20%, halka degmada uu hoos yimaado ceelka laga soo saarayo shidaalka uu helayo 10%, iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan 10% ka soo hara. Sidoo kale shidaalka laga soo saaro dhulka ayaa heshiiskaas uu dowladda federaalka siinayaa 30%, dowlad goboleedka laga soo saarana 30%, halka degmada laga soo saarana ay helayso 20%, iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan 20% ka soo hara. Bishii Febraayo 2020 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxeexay sharciga batroolka iyo macdanta kadib markii uu soo maray ayna soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka. Wasaaradda batroolku waxay markaasi sheegtay in ansixinta madaxweynaha uu ansixiyo sharciga batroolka ay tahay tallaabo horumar u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed, taasoo kaalin wacan ka qaadan doonta horumarka iyo dibudhiska bulshada. Qodobada 6, 7, iyo 8 ee sharcigaasi batroolka waxaa lagu ansixiyey heshiiskii qaybsiga khayraadka ee lagu saxeexay magaalada Baydhabo, kaasi oo dhaliilo badan loo jeedinayo. Khubarada shidaalka ee heshiiskaasi sida loo qoray dhaliisho waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Markaad fiiriso dokumentiga lagu wadaagayo lagu maamulayo dakhliga kasoo xaroon kara shidaalka iyo macdanta, afar beej uu ahaa, marka aad buu u koobnaa. Marka document noocaas aada wuxuu marka hore u baahan yahay in faahfaahin badan lagu qoro. Midda labaadna dariisha uu yaran uu lahaa waxay tahay maanu ku jirin qodob dhexaya, sidaan baa wax loogu bedeli karaa. Marka saad ogtahayba heshiiskaas waa inuu ku jiro qodob ogolaanaya sida wax loogu bedeli karo. Sidoo kale maanu kala sheegayn waxa dastuurka aadaya iyo waxa aadaya la bedbedeli karo. Xaaladaha dhaqaale way isbedelayaan, xaaladaha siyaasadeed isbedelayaan, marka ma kala saarin waxa la bedeli kara iyo waxa iyo sida lagu bedeli karo iyo goorta la bedeli karo maanu sheegin.
Waay mid ka mid a dhaliilaha loo jeedinayo waa sida loo qaybsanayo wixii dakhliga kasoo xarooda shidaalka oo maamul goboleedka laga soo saaro shidaalka iyo degmada laga soo saaro ay lacaga fara badan heliyaan marka loo barbar dhigo gobolada aanu kasoo bixin. Marka haddii gobolada shidaalka aan soo saarin laga waayo shidaal, taas waxay ka dhignaanaysaa goboladaas inay si aada uga hadhaan dakhli ahaan iyo horumar ahaanba gobolka shidaalka soo saaray. Ka hadal arrintaas iyo dhibka ka iman kara.
Sidaan wada ognahay qaabka hadda uu federaalka u samaysanayo Soomaaliya dowlad goboleed hadday u samaysan yihiin iyo xogta deytada aan ka hayno shidaalka, waxaan rajaynayaa inaanu horto jiri doonin state la layiraahdo state wax soo saar ama soo saara ah ayaa jira. Waxaan filayaa dhammaan in istaydyada Soomaaliya ay kulligood soo wada saarayaan. Markaad u garab dhigta hadda in maalaadka oo kale fujeero kale waxba ma soo saarto, wax shidaal ah iyo wax gaasa midda ma laha. Marka anaga waxaan rajaynayna horta inaan yeelano, laakiin waxaa hubaal ah in ay kala badnaan doonaan, waxaa hubaal ah inay ku kala hormari doonaan. Arrimo badan ayaan u baahanahay inaan ka heshiino. Marka hore oo waxaan loo yaqaan fiscal federalismka ah, dakhliga Soomaaliya soo gelaya shidaal kaliya ma noqonayo, dakadii waxba ka imaanayo, meelo badan ayuu canshuurihii waxba imaanayo. Marka arrimahaas dhan in laisku wada xira ayaa loo baahan yahay. Lagu kaliya shidaal kaliya ayaan wadaagayna dakhligeeda iyadoo aan lasu fiirinayn kuwa kale dakhliyada ka imaanaya sida loo wadaagayo macno badan ma samaynayso. Sidoo kale waxaana lagu xirin duruufaha dalka. Ana waxa la yiri waxa loo qaybsanaya si siman. Marka si siman marka loo qaybsado duruufaha gobolada isku mid maaha, kuwa macna beeraha ku fiican, kuwa kalluumaysiga ku fiican, kuwa waxba ku fiican yihiin, dadku way ku kala badan yihiin, faqrinimada way ku kala badan tahay. Marka waxaa loo baahan yahay in la tixgeliyo waa ka jira deegaankaas.
Qodobka kale aan rabay inaan ku weydiinay waxay ahayd wixii caqabada ah ee ka iman kara haddii shidaal laga qodayo badweynta Soomaaliya, wixii ka dambeeya 24 nautical mile, iyo sida loo go-aaminayo ama go-aan looga gaarayo ceelkaas ama deegaankaas shidaalka haddiiba laga helo maamul goboleedka uu hoos iman iyo dhibka ka iman kara.
Sida ku cad heshiiska maanaa wuxuu kala saarayaa 24 nautical mile, waxa ka sokeeya in ay dowlad goboleedyada ay manaha ay ku jirto gacantooda wixii ka shisheeyana in dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay. Laakiin caqabada imaaneysa ayaa waxay tahay sidee lagu kala garanaya xuduudaha dowlad goboleedyada. Marka dhulka la joogo qiyaas waa la yaqaanaa meesha ay xuduudaha dowlad goboleedyada ku dhamaadaan, laakiin marka imaado badda, taas waa marka meesha ay imaaneysa loo baahan yahay guddiga xuduudaha iyo federaalka inay asteeyaan xuduudaha. Sida aad la socoto, dacwada u dhexeysay Soomaaliya iyo Kenya badda waxay ku salaysnayd xuduudda badda. Marka ma xuduudaheena marka ma la seexinayaa mise waa la dheeranayaa? Laftigeeda waxay u baahan tahay in go-aan laga gaaro, sababtoo ah haddii la seexiyana dhulka qaar waxaa yaranaya oo dhulbadeedka waxaa yaranaya dowladda ka sareysa ama dowladda dhanka bidixda ka xigta marka loo jeedo dhanka badda ayaa yeelanaysa. Marka waa arrimo u baahan in laga heshiiyo oo laga sameeyo guddiga xuduudaha marka ay dhammaystirayaan dowlad goboleedyada iyo xuduudahooda marka ay dhammaystirayaan.
Heshiiska wadaagista khayraadka ee magaalada Baydhabo lagu saxeexay waxaa ka hor inta aan la saxeexin iyo markii la saxeexayba ka digay guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi ay ku jiraan khubaro isugu jira Soomaali iyo ajaanib oo ku takhasusay maaliyadda iyo heshiisyada. Guddigaasi oo guddoomiye u yahay hadba mas-uulka haya xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, guddigu waxay ka digeen bilo ka hor intii aan la saxeexin heshiiska Baydhabo in khibradda caalamiga ah ay muujinayso in heshiisyada aan sida wanaagsan loo qorsheynin loona naqshadayn ay keeni karaan khilaaf, gaar ahaan marka ay timaado bulshooyinka ku nool deegaanka laga soo saarayo shidaalka. Waxaa guddigu ay tusaale u soo qaateen inay iska horimaadyo ka dhaceen gobolka Niger Delta ee dalka Nigeria iyo gobolka Kurdiyiinta ee Ciraaq iyo meelaha macdanta laga qodo ee dalka Peru ee ku yaalla koonfurta qaaradda Latin America. Isku horimaadyadaas oo la xiriiray muran shidaal, waxay sheegeen guddigu in qaybinta dakhliga khayraadka oo lagu saleeyo kadib marka laga bixiyo kharashka sida gaarka ah loogu talagalay xasilinta iyo horumarinta waddanka inay taasi maaraynta ka dhigi karto mid lagu kalsoonaan karo. Tusaale ahaan, waxay sheegeen in waddanka Ghana ay saami u dhigaan jiilka dambe iyo xasilinta qiimaha saliidda. Sidoo kale waxay Gaana leedahay sharci dhigaya in saami gaar ah uun lagu kabi karo miisaaniyadda waddanka, halka saami kalena ay tahay in la kaydiyo. Waxay kaloo sheegeen guddigu in waddanka Suudaan ta koonfureed uu tusaale u yahay halista marka dakhliga si aan qorshaysnayn loo qaybiyo. Dakhliga soo gala dowladda koonfurta Suudaan ayaa gebi ahaanba ka yimaada saliidda, halka goboladu ay hayaan mas-uuliyiinta bixinta adeega inkastoo aysan wax miisaaniyadah ka helin dowladda dhexe. Boqolkiiba 60 kharashku waxa uu ku baxaa amniga iyo mushaaraadka qaybta amniga. Kadib markii la saxeexay heshiiska Baydhabo bishii Juun 2018, guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in heshiiska Baydhabo uu keenayo in khayraadka loo qaybsado si aan sinnayn. Tusaale ahaan, waxay sheegeen in maamul goboleedyada saliidda laga helo ay 10-17 jeer ka dakhli badnaan doonaan kuwa aan laga helin. Waxay intaasi ku dareen in sinnaan la'aantaasi ay tahay mid ballaaran marka loo eego caalamka. Waxay sheegeen in xaaladaha qaarkood ay keenayso inay dowladda dhexe hesho saami ka yar kan dowlad goboleedka. Waxay sheegeen in inkastoo heshiiska Baydhabo uu sheegayo in la sameeyo sanduuq maalgashi, haddana inaysan qeexnayn in saamiga la wadaagayo uu yahay kan soo hadha marka laga jaro kharashaadka iyo maalgashiga kaabayaasha mudnaanta leh. Waxay ka digeen in caqabadaha ka iman kara ay ka mid yihiin meelaha uu dakhligu ka imanayo aan xasiloonayn, taasi oo carqaladaynaysa maaraynta dhaqaalaha iyo weliba gacan ka hadal ka dhasha heshiiska. Bixinta adeeg ka badan awoodda heer maamul goboleed oo keeni kara in la khasaariyo ama la musuqmaasuqo, sinaan la'aan gobolada, iyo weliba adeegyada muhiimka ah oo aan maalgashi loo helin. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay soo jeediyeen in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyaan in heshiiska Baydhabo uu noqdo mid dib u eegis lagu samayn karo markii muddo la joogaba. Saxeexayaasha heshiiska Baydhabo waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. waxa uu marka hore difaacay in heshiiska baydhabo lagu daray sharcigii batroolka ee 2020 la ansixiyey.
Heshiiska in lagu daro sharciga batroolka waa sidii waa stepki ka dhignaa ama yani khadki ka dhignaa waaye. Sidaasay ahayd heshiisku markii horeba wuxuu ahaa heshiis isfaham ah oo muxuu ahay mabaadi'da iyo ku dhaqankiisa ay dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda dhexe ay ka heshiiyeen. Stepka ku xigo la rabayna wuxuu ahaa in sharci baarlamaanka la horgeeyo ama asagoo sidiisa loo horgeeyo ama sharci kale lagu dhex daro. Marka taasu waxay ahayd yani stepka ku xigo dabiiciga in la qaaday ay ahayd waaye.
Dhaliisha marka loo jeedinayo heshiiska waxa weeyaan sida saamiga loo qaybsaday waxaa la yidhi degmada shidaalka soo saarta 19% bay leedahay, maamul goboleedka soo saarana 25%, halkaasi waa hal maamul goboleed oo 35% leh. Inta kale oo dhanna waxay qaybsanayaan oo weliba Muqdisho ay aan la carbaabin laakiin ay ku jiri doonto 19%, dowladduna 19%. Saasaa loo qaybiyey. Marka sideed u aragtaa haddii maamulada qaarkood ay soo saaraan shidaal kuwana laga waayo, soo waddanku kala hormari maayo oo kuwana aad qani u noqon maayaan oo aad hormari maayaan kuwana laga tegi maayo?
Horta Haarunow, bisaraaxa yani runtii haddii laga sheego arrimaha farsamo oo muxuu ahay qoraaladaas ay ka mid yihiin iyo nambarada iyo tirooyinka, annaga naftigeenu qaar ka mid ah kuma qanacsanayn markii wadahadaladu ay socdeen. Laakiin maadaama ujeedada guud iyo tafaahumka iyo in sharciga lasoo saaro muxuu ahay heshiiska lasoo saaro ay muhiimad aad ay u lahayd, saameyn siyaasadeed oo weynna ay lahayd oo haddii heshiiskaasu dhici waayo ay arrimo kaloo fara badan ay saameyn ku yeelan lahayd darteed wax badan oo loo liqay waa ku jiraan. Laakiin sharciga muxuu ahay sidiisaba waa inay laba arrimood saldhig u noqdaan. Waa in deegaanka muxuu ahay iyadoo laga qaadanayo muxuu ahay khibradaha wadamo kaleeto oo Nigeria ay ka mid tahay oo gobolka laga soo saaro shidaalka faa'iidada ka helo iyo gobolada kale waqooyiga, mesela tusaale ahaan faa'iidada ay ka helaan ay kala badan tahay maadaama awooddii siyaasadeedna ay markaa waqooyiga u badneed shidaalkana koonfurta laga soo saaro. In yacni xoogaa la isku dayo in la iswaafajiyo deegaanada shidaalka uu ka soo baxo, iyadoo hadda meel loogu eexanay aysan jirin oo hadda meel shidaal ku jiro iyo meel uusan ku jirin aan la kala garanayn. Laakiin haddana laba arrimood ayaa la rabaa inuu saldhig ay u ahaado. Waa mida in waddanku muxuu meeshii shidaal leh iyo meeshaan shidaal lahaynba waa waddankeenni waaye, annagaa wadale waa u wada dhimanaynaa, dhiigaan u wada daadinaynaa, in solidarity uu jiro oo waddanku aanu kala tegin, iyo in deegaankaas shidaalka laga soo saaraaho haddiiba ay dhacdo in meesha shidaalka laga soo saaro iyo meesha iyo dowladda dhexe awooddoodu aysan iswaafaqsanayn inaysan mataqaanaa dhibaatooyin iyo kacdoon iyo sida mataqaanaa
fiid wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadle ee caweyska dhadhaabkaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Halkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 107.6 megahertz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira xaaladda bini'aadanimo ee dhanka nolosha oo la soo daraystay waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markay meesha ka baxeen adeegyadii hay-adaha samafalka ay u fidin jireen, iyo caqabadaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysta caruurta waalid la-aanta. Waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqhsiga toddobaadka. Toddobaadkan waxaan soo xulanay nin ka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xiriiraha qaxootiga ee dadab oqooyi bari Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dadab qodobka ugu horeeya dadka waayeelka ku nool xiriiraha qaxootiga ee dadab ayaa waxaa la soo dareystay xaaladooda oo dhanka bini'aadanimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen hay'adaha samafalka ee ka howlgala xiriiraha qaxootiga ee dadab, adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray.
Hot-ish, and it will feature, get this, Kanye West and Lil Durk. Keep your ears open, huh? This is the one.
Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby.
spinning in his wedges like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back bouquet. Call me and I can get it, you say. I could tell you gone off the juice. Careful, mama, why what you say? You talking to me like your new bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl red, shit on brown. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do?
Hey, girl, that's when I told you.
Told you.
When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow.
91.
I don't feel a single thing. Have the pills done too much? Haven't caught up with my friends in weeks, and now we're out of touch. I've been driving in LA, and the world feels too big. Like a floating ball that's bound to break, snap my psyche like a twig. And I just wanna see if you feel the same as me. Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy, but you don't wanna die. Like you're hanging by a thread, but you gotta survive, cause you gotta survive. Like your body's in the room, but you're not really there. Like you have empathy inside, but you don't really care. Like you're fresh.
What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool.
That's right.
I'm like, yeah, that's true.
That's true.
I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around, see my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it, everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic. Put it in a frame, better know I don't blame everything that I say. Man, I seen you deflate, let me elevate, this ain't a prank. Have you walking on a plane? La, 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 la. Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't drink them all. When a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine. You could never match my grind. Please do not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean.
It's new music right here on VOA1.
no me cría. Ay, si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco. No guardo mi contacto, pero se la saco. Dos tragos y sabes que me pongo bella. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato. No guardo mi contacto. Todo es underwater. Baby, vamos para el cuarto quarter. En la Uru comiéndonos el par. Te voy a dar duro. Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te la saco. Dos tragos y sabes que me pongo. Hace rato, WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto, pero se la saco. Dos tragos y sabes que me pongo ella. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto. Me gusta así. No sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas. No, 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 no. No, 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 no.
Bad Bunny with Moscow Mule, his latest, and this is the one. All right, time for me to get out of here. I had a good time, though, hanging out with you. I do. You know, this is always my favorite time of the day. So please join me tomorrow, same time, same place. Until then, make sure you take care of yourselves. But most importantly, take care of each other. Holla.
You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I need to learn how to cope without you.
Editorial reflecting the views of the United States government.
The right to freedom of expression, including freedom of the press, faces profound challenges in our own hemisphere and around the world, declared Secretary of State Antony Blinken at the Media Summit of Americas in Los Angeles. He highlighted three common challenges in media and what the United States is doing to tackle them. In order to combat disinformation, the State Department has launched the first hub of the Digital Communication Network of the Americas, a network of journalists, civil society, and government officials who collectively can address and counter state-sponsored propaganda. They will also address journalist safety. Another challenge is the ongoing threats, harassment, and violence faced by members of the press across the hemisphere, said Secretary Blinken.
At least 17 journalists have been killed in this hemisphere in this year, according to the UNESCO Observatory of Killed Journalists, including most recently Yesenia Molinedo, and Sheila Johanna Garcia, the director, and a reporter of the news website El Veraz in Veracruz, Mexico, shot to death on May the 9th. No region in the world is more dangerous for journalists.
Governments are using legislation to quash free expression, as seen in the recent slate of restrictions adopted by El Salvador in the spring. In Cuba, Nicaragua, Venezuela, the simple act of carrying out investigative journalism is a crime. In response, the United States is working across the region to strengthen the rule of law and train judges and prosecutors to investigate and prosecute such attacks. USAID will provide up to $9 million to support a Global Defamation Defense Fund for journalists, which will offer liability coverage for reporters and news organizations targeted with unjust litigation. And the State Department is investing up to $3.5 million to launch a journalism protection platform that will protect and train journalists under threat. Third, the U.S. is working to make independent media more sustainable, said Secretary Blinken.
We've committed $30 million to the International Fund for Public Interest Media, which will focus on assisting media in resource poor and unstable settings, and $5 million to improve the financial viability of independent media outlets.
A free, independent press across the Western Hemisphere is more important now than ever, said Secretary Blinken, for the well-being of our people, for the well-being of our communities, and for the well-being of our democracies.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.